Tofa kasirifu ndia onchiringamu Omwami atuka banange Kamuluji muzibu Era masoke natunuza Yasima busimi Yayagala nyo kumanya chenali mbate Galaba siri senyo Yatula era bwatyo Nambulide vimu kuatako Evirana samanya Era wetu tyoto agenda Umaso mazima tuatusa Ero mukwano kwa kwaja Tachikutuka ngako Echantuka kowe chinyumia nkaba Yali surprise Eri mukwano gwange Omusajja twali kwomu Kabuli omu tamanyi kwanza Ebya surprise ibya tama Olonkera wa mukwano gwange Ngamugamba nafunye omwami Olabotya wetu waita Netuliamu echegulo Buli omu abene mune Omukwano kutinte Tuepime pime Tulabani asinga Boye lindako Kubiro uo aliewala Owangali kumpi Kamunone mchisenge Muleta kubuseko Gabwendete vyo kunywa Okuleto musajja Ngaye wango weta kwenyumia Yomuchala yebuza Echituseo kusirika Naswala nempulira Gamuli siyala Yomusajja yasoberwa Kubensobi ye yazikola Nafachi siri na balekao Nebya kachanja wena vikomia Weyari akwana ya ngamba Titali na yomulala Mama sogega kumo kulaba Alaba zenzeka Obulunji womusajja Jakomo kulimba Na chisula leti Haba sajja bovalimba